die, me, I need your strength. In every corner and any way. Take me every day, shed me. Take me every day, shed me.
Nikuite nani, kwa mema umefanya maishani. Hakuna kama wewe duniani. Nikuite nani, nani. Nikuite nani, nani.
Maishani minafaa, umenifanya mikifaa. Sifa na kupaa, umenifanya minapaa. Kipi ni kupe, umenishika nsipote. Maishani upeke, kwa mema wendo peke. Lele unanifaa, wezi niacha nkalia. Uhai umenipaa, na misija kulipa. Nguvu kanipaa, na kwa jasho ntashiba. Kiubole nasonga, unapotaka ntafika. Wekinga kila saa, pande zote umeziba. Sina mikara, wanijali kila saa.
Nikuite nani, kwa mema umefanya maishani. Hakuna kama wewe duniani. Nikuite nani, nani. Nikuite nani, nani.
Every corner me, I try to feel you by my side. And whenever life turns out, you give me strength in life. I will never let you go, you never let me down. Enemies, I see them come, they'll never pull me down. See them will fall in the traps, they must set. Jaja be my guard, and I need you be my guide. Everywhere I'm me, I go, I'm feeling two in one. Daddy hold my hand, certain wish to make me his. Let me walk your ways, and the Bible be my shield. Never leave me cry in pain, I beg you help me out. Satan has the strength, give me power for this fight. Never leave me cry in shame, I beg you help me, Lord.
Nikuite nani, kwa mema umefanya maishani. Hakuna kama wewe duniani. Nikuite nani, nani. Nikuite nani, nani.
Nikuite nani, nikuite nani. Wewe ni shujaa, ulishinda shetani. Kanto wa gizani, kane kamwangani. Tena pangoni, kane kampangoni. Unanijua, inje hata ndani. Unanipenda, na sina hata pesa. Maisha yangu, yote nimekupa. Mimi kwako, nimetia nanga. Kwa shetani, sitorudi tena. Mimi nikinda, we unanilinda. Mimi na wewe, nipete na chanda.
Nikuite nani, kwa mema umefanya maishani. Hakuna kama wewe duniani. Nikuite nani, nani. Nikuite nani, nani.
I need you everywhere, for the devil is upon me. I need the light to see when darkness come upon me. The valleys they are deep and the mountains stand so high. So come on, be my lead, without you I see no wind. Hear them a cry, every corner people fight. I need you by my side, be defender in my life. No easy in this life, when I stumble hold my hand. The journey in this jungle is not easy all alone. Sometimes I feel to cry for the pain I'm going through. You make me no give up, separation comes and goes. To you I give my thanks for the gift I live to breathe. To you I give my thanks for the gift I live to breathe.